Let's go. Are you ready? Put a smile on your face, Ms. Kasirike Sana. Can you share a testimony with your brother and your sister? There's something that the Lord has done for you. Please. Wapipi gele gele.
You know this song, right? Nabi Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bali. Lengo la Elia lilikuwa ni kumthibitisha Mungu wa kweli ni yupi kati ya Mungu wa Baali na Mungu wa mbinguni. Elia, Elia akawaambia watu karibieni mimi. Akachukua mawe 12 akaanza kujenga madhabahu, akaweka kuni juu yake, akaweka sadaka juu yake, akachimba mfereji, akawaambia watu mwageni maji mapipa maine. Wakamwaga maji mara ya kwanza.
Ati nini?
Wakamwaga maji mara ya pili. Wakamwaga maji mara ya tatu. Elia akaanza kumwita Mungu, Mungu wa mbinguni. We Mungu, we Mungu, Mungu wa mbinguni, na ijulikane kuwa uko. We Mungu, we Mungu, Mungu wa mbinguni, na ijulikane kuwa uko. Moto ukashuka, ukaramba zile sadaka, ukaramba zile kuni, ukaramba na yale mawe, ukaramba na yale mavumbi, ukaramba na yale machi. Watu wakasujudu, wakasema huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Huyu Mungu naye mwimbia, Mungu wa Elia. Hey, hey, hey.
sote baba.
Sisi sote.
Tumeumbwa na wewe.
Thank you.
gele gele.
Tena mambo makubwa, wanadamu hawakuelewi tena.
Come on.